abakomeje gukora ikiganiro duhinganye twongeye kubasuhuza kuri aya manywa ku gicamunsi ibaye saa saba ziburaho iminota irindwi mu gihugu cy'i Babuloni ku murwa mukuru w'Ubushitani. Twongeye kubifuriza icyumweru cyiza mwebwe mwese mukurikira radiyo inyange y'umwatatanya hirya no hino ku isi, twiringira yuko Uwiteka Imana nyiringabo akomeje kubarinda no kubagirira neza nk'uko bikwiriye. Kuri iki cyumweru rero dutaramanye n'umuhanzi Kagamba Di Alexandre, indirimbo ze turifuza kuzitura mwebwe mwese mwakoze ubukwe kuri uyu wa gatandatu ndetse n'abawukora kuri iki cyumweru, kugira ngo Uwiteka Imana nyiringabo agirire neza umurazi, twiringira neza yuko mwubatse ingo, bamaze kubaka ingo nyine, tubifurije ibihe byiza. Tubahaye ikaze mu muryango w'abubatse ingo ndetse n'abateganya kuzubaka vuba, barimo umuhanuzi Alimesha, nabo tubifurije icyumweru cyiza umurabi, tubifurije icyumweru cyiza no kugira ngo nyine icyumweru kibahire kandi kibabere cyiza. Reka tubagezeho amakuru mu gihugu cy'i Babuloni. Amakuru dufite ni uko ubutegetsi bwa Kigali buyobowe na Uhuru Kenyatta bukomeje kugira ibibazo bikomeye, naho inteko y'abadepite imaze gucikamo ibice bibiri. Abakomoka mu gace bita Nandi Hills basa nk'aho bagiye kuva muri Gideon nyuma yo gufunga umushingamateka Alfred Kiteli, abafunzwe ku buryo bw'amaherere. Ndetse muri bukane rero twabagezeho amakuru minsi yashize yuko abashingamateka bagera muri bane baturuka muri Nandi Hills bari babambuye imyanya bari bahawe ya chairman, ndetse bajyana ikirego mu rukiko Supreme Court. Bikaba rero Kateri yarafashije umuturage ufite sosiyete yakoranye ubucuruzi na Central Bank. Central Bank ubwo ni banki nkuru y'igihugu, noneho umuturage yarajya gutakambira umushingamateka kuko mu itegeko nshinga rivuga yuko umushingamateka afite uburenganzira bwo kuvuganira umuturage ikibazo cyose yaba afite, ndetse ntabwo ari umwenegihugu wa Kenya gusa, ndetse niyo yaba ari umunyamahanga, umushingamateka uko ahagarariye u Rwanda yemerewe kuba yavuganira uwo muturage. Nibwo rero bamufashe bavuga yuko ngo afite fagitire z'impimbano ngo yari agiye kwiba banki Central Bank miliyoni 600 z'amashiringi. Akaba yarafashwe ku wa gatanu ahagana mu masaha atatu nk'uko tubikesha ikinyamakuru cy'itangazamakuru cya KTN TV, aho bagiye gusura kuri iki cyumweru kuri uyu wa gatandatu bagiye gusura aho umushingamateka afungiye Alfred Kiteli. Polisi iri ahitwa Muzahiga, ndetse abashingamateka benshi baragenda babariho bicara ndetse baraharara, bavuga yuko badashobora kwihanganira ubutegetsi bwa Uhuru Kenyatta uri mu rwanya abadepite babarirwa mu ishyaka rya URP ryishyize hamwe na TNA ya Uhuru Kenyatta. URP akaba ari icyegera cy'umukuru w'igihugu uriya muto vice president cyangwa deputy president, bakaba ari byo byavuyemo Jubilee Alliance Party. Akaba atangiye rero kumerera nabi abaturuka muri Nandi Hills nyuma yuko bamukoreye bamufashije kugira ngo atsinde amatora, ariko amatora akaba yabaye nullified, akaba atemewe ahubwo hakaba harimo hategurwa andi matora muri uyu mwaka mu kwezi kwa Kanama cyangwa ukwezi kwa munani, aho biteganyijwe ko amatora ashobora gusubirwamo. Andi makuru mu gihugu cy'i Babuloni ni uko Uhuru Kenyatta arimo akora ibibazo zishoboka kugira ngo akureho umucamanza w'urukiko rw'ikirenga High Court David Maraga, ariko kugira ngo atazamusimbura kuko David Maraga niwe ugomba gusimbura Uhuru Kenyatta nimba hateganyijwe amatora, kuko igihe cya Kenyatta kizaba kirangiye. Ubwo noneho Kenyatta akaba azabaye umuturage usanzwe, noneho bagasubira mu matora guhiganwa na His Excellency Raila Amolo Odinga. Bikaba rero biteganijwe kandi bishingiye ku itegeko nshinga yuko mu minsi iri imbere Kenyatta ashobora kweguzwa gukurwa ku butegetsi, kuko amatora ye yaranzwemo n'ibibazo n'ubujura bwinshi. Nk'uko twabibabwiye yuko His Excellency Raila Amolo Odinga warahijwe ku itariki ya 30 Mutarama yahawe kopi y'avuye mu matora yihawe na perezida w'u Faransa. Bakaba baraprintinze sava ya Otomofo, Otomofo akaba ari yakoranye na ABC. Bakaba baraprintinze n'amatora y'itariki 8 Kanama n'amatora y'itariki 26 Ukwakira. Yavuye mu matora, amakuru avuga yuko dukesha His Excellency Raila Amolo Odinga nuko turn out ya the second round election ya Uhuru Kenyatta nuko turn out yari 20%, hanyuma 80% ntabwo yagiye mu matora. Akaba yari ataratsinze amatora nkuko yabibeshye amahanga ndetse n'abanyagihugu ba Kenya. Kugeza magingo ya rero bikaba biteganijwe yuko ntibirasobanuka neza, ariko ku bigaragara by'ibitangazamakuru bandika biragaragara yuko amatora azasubirwamo, kandi Raila Amolo Odinga ntabwo ajya avuga ibintu gutya gusa, ajya avuga ibintu azi neza ko bizabaho. Rero ni mu rwego rwo kugira ngo ahe akaryo David Maraga yitwara neza mu rukiko rw'ikirenga, akaba yaraciye imanza zitabera kugira ngo nawe abashe kwicarira intebe y'umukuru w'igihugu mu gihe kingana n'amezi 6. Reka tubabwire uko amatora ya mu gihugu cy'Ubuhinde akomeje gukururana nk'uko ubuhanuzi bwagiye bubigaragaza, nk'uko twagiye tubibagezaho. Ubuhanuzi ntabwo buri gihe buvuga n'ibyo biba kandi n'ibyo bisohora. Ubuhanuzi rero burakomeje, tubamenyeshe ko twarangije, twamaze gukonzinga igice cya 76 cy'ubuhanuzi, tukaba twatangiye igice cya 77 cy'ubuhanuzi. Icyo tuzakaba tuzakibageza mu cyumweru, muri iki cyumweru twatangiye umunsi ku cyumweru, ku munsi w'umunsi wa mbere w'icyumweru cyangwa umunsi wa mbere w'isabato, uko niko ziri bivuga. Bikaba rero ibintu bitazoroha nyuma y'uko mu gihugu cya Afurika y'Epfo Jacob Zuma wari wananiranye atanze imihoho agasimburwa na Cyril Ramaphosa, ubu akaba ari umukuru w'igihugu. Umuyaga rero mu buhanuzi, umuyaga w'ubuhanuzi ubu ngubu uri mu gihugu cy'i Babuloni, aho Uhuru Kenyatta Muigai nawe agomba kuva ku butegetsi agasimburwa na perezida w'umukuru w'urukiko rw'ikirenga, kuko amatora atemewe. Ni ukuvuga ngo mu buryo bw'itegeko nshinga yagombye gusimburwa n'umukuru w'inteko majority leader. Bikaba rero Jubilee, ishyaka rya Jubilee biragwa yuko ryakoresheje uburiganya, kandi komisiyo y'amatora ya IEBC iyobowe na Dr. Kibikati ikaba itarakoze nk'uko bikwiriye. Yakoze ibyo bita irregularities and irregularities, ni ukuvuga ngo ntabwo bakoze amatora aciye mu mucyo. Bikaba rero bigaragara yuko amatora agiye gusubirwamo nk'uko bitangazwa na His Excellency Raila Amolo Odinga, warahijwe na TJ Kajwanga umucamanza muri kigo rw'ikirenga, naho Uhuru Kenyatta akaba yararahiriye na sekretari wa Maraga, kandi bose akaba ari nta n'umwe warahiye afashe inkota y'igihugu. Abakurikira radiyo yanjye twongeye kubasubiza kuri gicamunsi wa saa 7:00 muri studio ya radiyo yanjye, umunsi ni tariki ya 18 Gashyantare 2018, muri kumwe n'umuhanzi Mugesera Aimesha, akaba n'umunyamakuru wa radiyo Inyange News.com. Umunsi rero kuri gicamunsi gitaramanye na umuhanzi Kagamba Di Alexandre, tumwifurije n'ihirwe nimba akiriho, ntabwo tuzi nimba akiriho cyangwa nimba yarapfuye, nta makuru duherutse muri gakondo y'abakiranutsi. Uwaba azi amakuru yatwandikira kuri mccleo@gmail.com akatubwira amakuru y'umuhanzi Kagamba Di Alexandre. Reka twongere tubone umwanya wo gushimira abakurikiye inkinamico mwese, inkinamico y'ibigeragezo, ntabwo tuba tuzi ko gukora inkinamico bigezaho. Inkinamico yakurikiwe n'abantu benshi, abantu benshi umunsi umwe yakurikiwe n'abantu 2,000, ubu rero ntabwo tuzi abakomeje kwikurikira n'uko bangana. Ibyo rero byaduteye imbaraga n'umwete kugira ngo tuzajye tubagezaho inkinamico buri wa kabiri cyangwa igihe tuboneye akanya, ndetse n'umunsi ku cyumweru dushobora kugerageza kuyibagezaho. Tuba tubatoranyiriza za nkinamico nziza z'indobanure nziza zifite icyo zivuze, z'indamutsa atari za zindi zazanywe na Vega zifite ibyo zivugira bidafite aho bihuriye n'isano y'umwimerere yo muri gakondo y'abakiranutsi. Twagiye kubasuhuza kuri uyu munsi rero, ubwo ni ukuvuga ngo umuyaga numara guturuka mu gihugu cy'i Babuloni urahita werekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Kabila amaze gutegeka imyaka 17. Uyu akaba ari umwaka wa kabiri atangiye, nyuma y'uko igihe cye kirangiye yagombaga gutegeka
yagombaga gutegeka kemewe n'amategeko ura akaba ahanganye na Kiliziya Gatolika ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe nawe bikaba tutazi uko bizarangira ariko bikaba bigaragara yuko umwaka agiye gucamo ibice Kongo agatwara n'u Rukivu na Sud Kivu kugira ngo Kabila azabone aho ahungira bityo na Kayumba General Nyamwasa atazabona akatazabona aho aturuka muri Kongo kugira ngo abashe gutera umwaka gara ariko urwego aho bigeze ihangana ri hagati y'umwaka gara n'umwana w'umusita byanze bikunze bazaca no ku mupaka wa Gatumba cyangwa Kagitumba cyangwa Gatuna twibwira yuko rero igihe kigeze ntabwo Imana yiburira inzira ibyo byose arimo akora no buhanuzi kugira ngo agaruze izo ntara namara kuzigaruza hanyuma akurwe ku ngoma kugira ngo umwami Yuhi wa gatandatu inyagora ku ngoma iri mu gihugu cy'Ubwongereza hamwe n'umwiru mukuru Chancellor Boniface Benzinge umurinzi mukuru w'ubwami bw'u Rwanda turamwifuriza ishyamba ihirwe ndetse n'abamukomokaho bose ndetse n'umwami wa gatandatu Uwiteka Imana agire ngo abahe umugisha kandi abagirire neza kuko nibo babyeyi gakondo bakiranutse isigaranye kandi tukaba twiringira yuko batazabura gusohoza amasezerano kandi bakomeza kumvira ubuhanuzi bagakora uko ubuhanuzi buvuga reka tubabwire ko nta n'umwe bahiga mu bijyanye n'agakondo y'abakiranutsi reka indirimbo tuyifurize Nyampinga ahari mu butayu kugira ngo Uwiteka Imana agire ngo amugirire neza kandi akomeze kumwitaho indirimbo kandi turayifuriza Abigayili nawe uri ku mugabane w'Uburayi kugira ngo Uwiteka Imana agire ngo amugirire neza kandi amwiteho kuko yakoze imirimo ikomeye cyane aho yafashije yateye inkunga umurimo w'Imana uyu munsi wa none umurimo ukaba ukomeje gutera imbere kandi Uwiteka Imana nyine wakomeje gukora imirimo ikomeye reka indirimbo ndetse nayo tuyifuriza umuhanuzi Mugisha Wanyesha kuko yitegura kurushinga muri iyi minsi nk'uko Uwiteka Imana nyine ngo yabivuze ubu turi muri preparasiyo yo kwitegura kwakira Nyampinga ariko mbere yuko Nyampinga hagira nyine murabizi ko ubuhanuzi buvuga hazaza kuza integuza integuza rero nimara kuhagera ubwo tuzahazaba hasigaye Nyampinga rero twitegura integuza mbere yuko twitegura Nyampinga kuko integuza itaje ntabwo Nyampinga yaza ya murabizi neza yuko Raila Amolo Odinga his excellency Raila Amolo Odinga ariwe ugomba kuba ikimenyetso cyo kuza kwa Nyampinga Nyampinga akaba ikimenyetso cyo kwima ingoma kwa umwami nyiri u Rwanda iwa gatandatu ushaje manwe uri mu gihugu cy'Ubwongereza nuko ngo ukora ubuhanuzi burimo bukurikirana icyo dutegereje nuko ubuhanuzi bw'u Burundi burangira uburi kunyeta akava ku ngoma neza His Excellency Raila Amolo Odinga watsinze amatora twingira ko n'ubundi azongera kuyatsinda nk'uko ubuhanuzi igice cya 66 kibivuga muri mu nyandiko za nyuma z'ubuhanuzi wenda nguhere nko kuri page ya 14 kumanuka hasi reka rero indirimbo tuyifuriza umutoni nyine Nyampinga akaba ari nawe uzaba umukobwa w'isiyoni uwo ni ubuhanuzi bwavuze twiringire yuko Uwiteka Imana nyine ngo aza kora imirimo ikomeye turabizi neza neza ko ageze ku nkombe z'inyanja yambuka cyangwa se ageze ku nkengero z'ubutayu nanone ava mu butayu yerekeza mu butayu asanga umuhanuzi Mugisha Wanyesha yamutegereje reka tubibutse yuko muri izi mpera z'uku kwezi kwa Gashyantare umuhanuzi ari bwerekeze ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza na Amerika nk'uko Uwiteka Imana yabivuze kandi ibindi byose biratunganye bimeze neza za mayiri zirimo zitegatega akaba ari nta mpamvu nimwe kuko tuzi neza Uwiteka Imana yamaze guca inzira ya ubwo rero nimutatwumva mu gihe nk'icyo muzamenye yuko twamaze kurira afite mikirere twerekeza ku mugabane w'Uburayi ariko twingira neza ko tutazajya tubura uburyo tubageza amakuru nubwo tuzaba turi mu kazi kenshi n'amanama y'ibirya no hino tuzi neza yuko Uwiteka Imana Nyiringabo azabidufashamo tukabasha kubageza amakuru nk'uko bisanzwe ndetse n'amakuru mu buhanuzi reka rero tubifurije ishyano ihirwe ibaye saa saba n'iminota 7 muri studio za Radio Inyange muri studio za Radio Inyange ibaye saa saba n'iminota 7 tariki ya 18 Gashyantare 2018 kuri iki cyumweru tubifurije ishyano ihirwe umunsi mwiza mugire ibihe byiza twabonye rero kuri bishyashya bavuze yuko ngo bahamagaza ingabo zabone kugira ngo zibe gukora iperereza ku bijyanye n'u Rwanda bari hagati y'igihugu cya Kongo ndetse na gakondo y'abakiranutsi ntabwo rero tuzi uko ibintu bigiye kugenda ariko byose bagombye kubikurikirana ku makuru yabagezeho. Yandi makuru ni makuru yanditswe na Rushya kivuga yuko Nyiramongi Jezebel yagiye kwakirwa na Donald Trump muri prayer fast. Ariko amakuru twamenye ni uko ari ikinyoma, kuko amafoto bakoresheje atari amafoto y'ukuri, kuko nimba yagombye kwakirwa na Donald Trump bagombye kuba baramufotoye amwakira muri iyo fast prayer. Ayo nkuru we banditse akaba ari ikinyoma, akaba ari ugusetsa imikara, ntabwo ibyo bintu ari ukuri, ntibifate nk'ari ukuri. Ahubwo ni amafoto ya kera bakoresheje, kuko iyo aza kuba yagiye muri ayo masengesho ari kwakirwa na Melania Trump, ayo mafoto yose rero ntabwo yagaragaye. Bigaragara ko inkuru batangaje ari ikinyoma kugira ngo bajye barimo gushaka kugaragaza yuko haba hariho umubano mwiza hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umwe wa Kagara. Ariko mu by'ukuri amakuru dufite ni uko nta mubano uhari. Kuba yarahuye na Donald Trump bahuriye mu Busuwisi, ni uko i Davos mu Busuwisi mu nama yiga ku iterambere, ni uko Mwa Kagara amaze guhabwa inkoni y'ubuyobozi bwa Afurika. Ubuyobozi bwa Afurika rero akaba ari umwanya abayobozi ba Afurika bagenda basimburanaho buri mwaka. Ibi byose rero ni ibintu bisobanutse kandi byumvikana, ariko nta gishyashya kirimo ku buryo cyaca inkamabere. Bene data bakuru, mwe mwese mukurikiye radiyo Inyange, twongeye kubifuriza ishya n'ihirwe, tubifurije umugoroba mwiza n'igicamunsi cyiza. Uyu mwaka ubabere umwaka mwiza cyane. Amakuru rero yandi ni uko uwita umuhanuzi Rugagi Innocent akomeje ari mu mazi abira nyuma yo guhanurira Munyana Shanita yuko azatwara ikamba rya Misi. Bisa nkaho byamukomeranye, asa nkaho ubuhanuzi bwe bushobora kutazasohora. Amakuru twabagejeho twakuye ku ibyishimo.com avuga yuko yaba yaratanze inyoroshyo, nibyo twanditse intonorano, inyoroshyo mu buhanuzi. Bikaba bigaragara rero yuko ibyo yahanuye bishobora kuba ari ibinyoma kandi ari amarangamutima, ariko rero ntazi ko ari umuhanuzi w'ikinyoma akoresha imbaraga z'umwijima. We na Gitwaza n'abandi benshi muzi bakorera muri gakondo y'abakiranutsi. Reka rero mukomeze kugira ibihe byiza, twifuriza ibihe byiza kuri iki gicamunsi. Mukomeze gutaramana na radiyo Inyange ikorera kuri sheni ya kabiri www.inyange.com. Ubuhanuzi kandi kuri uyu munsi bwagaragaje bwo mu gice cya 77 bwagaragaje uko umuhanuzi agiye guhabwa radiyo radiyo sitesheni izafungurwa mu gihugu cy'i Babuloni ku murwa mukuru Shushani. Ibyo nabyo turabishimiye iteka Imana nyirigabo ko akomeza kubigeraho kandi ahora abivuga buri gihe, ndetse nyuma ya radiyo nyine akazahabwa na televiziyo. Ibyo rero turabishimiye iteka Imana ahabwa icyubahiro kuko yitaye ku murimo we. Reka rero tubifurize mwe mwese ineza y'iteka Imana nyirigabo, mwe mwese mukurikira radiyo Inyange, ndetse n'abifuza gushyigikira umurimo mwatwandikira kuri mccc@gmail.com. ibindi mukaba mwabimenyeshwa nyuma y'uko mutwandikiye. Twiringira neza ko harimo na za magigi na zo, reka tuzishimire kuko ziba ziduhesha umugisha, tukagubwa neza kuko tuba tugaruza imigisha yacu yari yatwaye n'inkozi z'ibibi. Umuntu wese uri mu mucyo w'Iteka Imana Nyiringabo kandi uri kumwe n'Iteka Imana Nyiringabo, ibyatwawe kandi byariwe n'inzige, Uwiteka Imana arabigarura kandi akabikuba karindwi. Ndatekereza yuko umugisha yari yatwaye n'imbaraga z'abazimu n'abadayimoni Uwiteka amaze kugaruza nka kimwe cya gatatu. Ndashimira Uwiteka Imana Nyiringabo ko nibyo masezerano, kandi nkomeje kuyinjiramo, kandi Uwiteka azakomeza kudukura mu bwiza tujyana mu bundi. Reka rero twifurize ishya n'ihirwe umuhanzi Kagambage, nimba akiriho, nimba atariho, turifuriza abamukomokaho n'umuryango we. Uwiteka Imana Nyiringabo agire neza kandi abiteho. Mwari kumwe n'umuhanuzi Magishiro Ainesha, mugire umugoroba mwiza n'igicamunsi cyiza. Ishya n'ihirwe bye. Turongera ku mugoroba tubagezaho inkinamico kuri uyu mugoroba mwiza, mugire